shots of TC, I boost a boy, yeah.
Magic.
Asa twende camera money, camera money, camera money. Oya camera money, we una baya camera money. Twende camera money, camera money, camera money. Oya camera money, we un baya camera money.
Oya kaso pengola nifo kuona. Umebeba kamera hapo metisha ujachoma. Nilikuwa na waza kesho nitavimbavi. Kijana nikosha kwa burudani ya msi. Oya DJ, weso wa mjongo. Unagonga mapiano chino kidi wa bongo.
Oya muni wangu weka pose sema lezi.
Oya balia wangu weka pose sema cheese.
Oya muni wangu weka pose sema lezi.
Oya balia wangu weka pose sema cheese. Ex wangu na basha wake kwenye meza na bia moja. Pigia picha baba, pigia picha baba.
Oya dada miuno mingi na una data tukisa kamera. Sugea kule wone dada kama unanikela.
Basi dada klipu kidogo. Ukicheza mapiano mpaka wapinzani wone kwangu masaswano.
Kamera mani, kamera mani, kamera mani.
Oh kamera. Unatumia kamera gani wewe? Mbona picha zako kali kweli wewe? Kwani unatumia kamera gani wewe? Mbona picha zako kali kweli wewe? Hebu nipige picha na wifi yako, tukimaliza tunaiposti. Tena umie roho, wale wapambe wakituona ishiyo pose. Oya we kamera mani, naoni wangu tupige picha,
iwe kumbu kumbu, naoni wangu watatu kifa.
Oya kamera mani wewe, oya kamera mani wewe, na tena kamera mani wewe, oya kamera mani wewe.
Twanga foto awote, twanga foto. Twanga foto. Wote twanga foto. Twanga foto. Wote twanga foto.
We see them to atari we. Tati ringa gesa.
Awe tati gila. Arafai mwenga. Anikono manangu blow silver eh. Abuza boy chaka tizi.
Tebeke moja yo.
Bazaar Records.